We gonna be chopping autistas every time we do step on the mic, bro.
The most done, you are the number one producer.
Shami Twami na wavose. Che, mwangu fulia ma. Alongside
Artist. Komprika
ya mechunya the lion komprika jipa binti mwa
omkulile no ya mbago solo kaulea kengona ya mina mkalewea ya erikacha mwende ya no ama flow na kupisa omkulile no ya mbago solo kaulea kengona ya mina mkalewea ya erikacha mwende ya no ama flow na kupisa.
Mavulu muna kutongola muloji chimwishi vyo se mwangu tongwela. Oke ngwa seri lolo nge kanda ubilinge. Because kala mutu watu ama nakatenge. Junior the lion ya ka moise. Doa ake moise. Mafuata ngile nga fuata uno mwakanyu wetu store. Mbabi twalile kumpweli oko.
Omunguli nenu ya mba kusoro kaulea. Kenguna ya mina mukalewea. Ya ringata mwende ya no ama wawona kupise.
Iba kuyanda, onji nambi maso kanja chatelevu mbanda. Kale mesaka kama jina kuyakuli nanda. Banjise mene ambamu wengombo alu chazi. Komprigaru in the building tonight.
Chaka mungwe lenu ya mbago solo kaulea.
Komprigaru
Ingona ya mina mkwewea. Ya haringacha mwende ya no ama flow na kupisa. Omunguli nenu ya mbago solo kaulea. Ingona ya mina mkwewea. Ya haringacha mwende ya no ama flow na kupisa.
Mind to those who talks behind you.
Kanda moving through the line.
You know the reason. Because you have lifted them with so many steps.
Oh.
Yami Junior the lion.
At this. etuske komprigali muchate foshi usuma wanzo yo chasu chu fredize eno malunga bakutaluka PM2.
Big shout out kuli manager Jemuku,
the manager Sami J,
Sonje in the view view,
Ike Ike,
Babs Kajel, Kreo Mizo,
Chris Popadax,
Junior Sky Bizo, Young Breza, MTZo, Machete,
Hazard Tifanomino,
M-Rox,
Triple C,
Udala Ndumba, The Lion,
Udala Fabian,
Shepini,
Mupako,
Mupako, Ngwami Mono.